anachukua, anaweka wa.
Le général Dangote
anachukua, anaweka wa.
Le grand Mubau
anachukua, anaweka wa.
Bosi ya Mboka
anachukua, anaweka wa.
Tagamu kupendwa na, tagamu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu, tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwa nina wausu. Shepu yake mbaya, hivi na wausu. Mdangaji malaya, waina wabusu nini wamegusa babaya. Na mwaka huu lazima wachuchuma.
Wamengia chakike,
ewa
chakike, wamengia chakike, cha, cha, chakike.
Tuale,
wamengia chakike,
kwa penzi letu.
Chakike,
lazima wachuchuma.
Wamengia chakike,
kwa penzi letu.
Cha, cha, chakike.
Makukote, mabutale. Don Mendez Bajuni, H. Bajuni.
Chumbani enesi unipatia panado. Kwa tenga za mesi na mashuti ya Ronaldo. Yani ndani nikiingia tu
anachukua, anaweka wa.
Kwenye gari
anachukua, anaweka.
Iwe jikoni au varandani
anachukua, anaweka wa.
Doze 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 doze
anachukua, anaweka.
Yani dale salama joto, tuale soji pepe. Oya kongo joto, tuale soji pepe.
Oye mose kunami
jipepe.
Morikado momo
jipepe.
Oya mama Dangote
jipepe.
Edo nifungwe
jipepe.
Chu chu
jipepe.
Chu chu chu
jipepe.
Yani chu chu
jipepe.
Chu chu chu
jipepe.
Nase Nase
Joseph Mertier
Nase
Kaya kaya musa
Kule Fukama Fukama Mwana Fukama Fukama Mwana Fukama Fukama Diamond Fukama Fukama Kwata Fukama
Papa mo bimba ye Papa mo bimba ye Papa mo bimba ye Papa mo bimba ye Anyata katra kuka kate aloba kate
Sipa ye
Yes Chozi matata
Chuma 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 chuma
Ako kaka te alinga katra aloba
Adolfo Mute Bachi la Mouina
Baba Mazuma Baba Mazuma
Joseph Poussala
Baba Mazuma
Zodwa
Angeli
Mbarare
Dare Salame Mazuma
Anko Sham
Daimon Mazuma Inchasang Mazuma
Kaya, Kaya Moussa
Mazuma
Kaman Fouama
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Onasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Tokwaza kambali
Corona,
kusimbate
Corona,
kwaza kona ogomba
Corona,
kusana musika
Corona,
katena wa maski
Corona,
2 metri
Corona,
mikono ya kokosha
Corona,
el virgo Saint James,
Didi Stone Nike,
Didi Santos,
Are you Lizer?